man and tell up, ooh, ah, I took it personal, eh.
Parce que dans le joli bon midi, Christelle, selon la qui vient. yet another master. Sana Fuqua, Sana Bete, when I'm to talk to you, Kazana Kare, Billy is a Pama Pacaza, Concentre, Bamanga, a Betty Make, Rush Nosoto, Conote, oh, oh, Daniel, what people need on a man.
Y hasta el que sea. wakati sina lolote. Laba wakwambie sina ujanja juu ya wasikudanganye, watakupa utaka chochote. Wataitoa wapi furaya? Mana wabaya hawatoki mbali, jirani yako wendo anapenda usile. Hawatokubali kuna bendera pesi lako inapepe. Hawatokujali kipindi ambacho mawazo anafanya usile. Watakutupia mbali.
Kizamani kutoa kadi na maua, wanataka mani ukilipa unakwarua. Fundi kitandani soma gugu kujikamua, unafika ndani ujato masa unachanua. Wanawake wa leo wanataka mikakati, ukiwa mzogaji akia Mungu wapati. Mapenzi ya video hata kutoa kamasi, eti ni kinywa maji na kuona kwenye glasi. Piga chabo geto, kono na deto, che na kapeto, manje ina mobeto.
Izo ni sama za kale, sangulo mapepe kale.
Bolingondo mbolo, konga chipolo polo, amani ya kandoro, simbo moro koro.
Tiny spati skari kuru kabisa, hivi yupa PMB doko latifa. Babu tale wapi papa misifa, squeezy party ya tuenda kikibisa. Mpira na pele, tanu na nyerere, achangedere.
nyumba weke shima ba. Eti lazimishe aye kukata. Sabuni kicherema,
silipendwa.
Mabanda ya sinema,
silipendwa.
Kibumba na mlema,
silipendwa.
Diamond na wema,
silipendwa.
Izo ni za mazakale,
za zamani.
Stambulo mepepe kale,
kale yo.
Kina sogi dogi,
silipendwa.
Chanali analogi,
silipendwa.
Ubiza saibogi,
silipendwa.
Pandame anodi,
silipendwa.
Unani bipumpu pigie umeweka vota. Ule wewe lipe mie umeniona rofa. Tena, una madada wenye majina. Acheni visa. Unaita ukaledina, unakwenda tisa. Nyeleza kichini,
silipendwa.
Otiza kwa zima,
silipendwa.
Ena na beti,
silipendwa.
Bashite kwa jima,
silipendwa.
Izo ni zama za kale,
za zamani.
Sambulo mapepe kale,
lala.
Bachani
silipendwa,
TV kwa jirani
silipendwa,
akira ifani
silipendwa,
sari haifani
silipendwa.
Ya nini kunichunguza naishi wapi
silipendwa,
lala tapate kwa maini ya umaka
silipendwa,
utakunikalia chini unakamati. Oh ya rapi masikini kunizihaki. Ah, bamba mafangala
silipendwa,
kifanki kajala
silipendwa,
uyango na jangala
silipendwa,
lukumu kandala
silipendwa.
Nikunguli kisa pesa za mbongo. Msimu wa magufuli.
Ah, bongo mani yondo.
Silipendwa.
Sikinde msondo.
Silipendwa.
Magari ya udongo.
Silipendwa.
Abu walori yondo.
Silipendwa.
Izo ni sama za kazi
nivu maga
sana.
Sambulo mapepe kale.
Kibisa kichoma.
Silipendwa.
Wakina mandoja.
Silipendwa.
Kina yogo.
Silipendwa.
Kina tukogo.
Silipendwa.
Unataka kupagawa, tulale makundi makundi, kuogopa popobawa. Zuena, nitampata wapi?
Silipendwa.
Zuena, wazile nyakati.
Silipendwa.
Kujifanya mapanga zuna, eti wamepinda. Wengine wabeba vyuma, na kuna malinda. Didi amini dada.
Silipendwa.
Miuno ya echi baba.
Silipendwa.
Domo chai gaba.
Silipendwa.
Nicheto ya kibaba baba.
Silipendwa.
Wale wapiga madili sasa limbaya.
Silipendwa.
Hizi zama za Magufuli si za Jakaya.
Silipendwa.
Ugombi wa Mr. Nice na Dudu baya.
Silipendwa.
Fika tuni vya madenge baba ubaya.
Silipendwa.
Mwago mchongu Mr. Bingi. Wapi bambo. Wale wasamiaji wa melini. Wase wa hambo. Ipiyo kwa vibetia mini. Wamamo jambo. Wabete na muaporini. Ndamjela jela
silipendwa,
kidali kongolela
silipendwa,
masi na zembwela
silipendwa,
yumane chana pela
silipendwa.
Izo ni zama za kale,
zama za zamani.
Sambulo mapepe kale. Kama ndada zinunda
silipendwa,
Kaluma zira ndumba
silipendwa,
Kumbuza dole gumba
silipendwa,
Johari na kanumba
silipendwa.
Bagata damu de fok lewto Si dia kusa morom rek yoko ado Tek si dia pasa wolo te men nongo Mane wendel ma begal ma sama karinya
Yeah. fire, fire. Shawty want $1 million. They make a wire, wire. Tell me to wanna cover my girl. He say all our friends, friends, leave me la vida loca. And if only me, my lover, oh,
Kosio, shuku sheka, ayashu meka o. Yeah, Caroline save your drama. I don't need it, for it so pop rao. Hola, hola, Mr. Olopa. I'm not here to cause wahala. Hello, diva, save your drama. You don't need me in your sofa. Yeah, you for there for me. You for there. When you find the hunger, yeah. I gon' die for you. Oh, yeah. But you say if you don't get money, hide your face. Another man picking on my way. I love you, know me. Say, if you say, make a put one up for fire, 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 but I go go up for fire. You know me. Say, if you say, make a put one like for fire. Put one.